Drew made the beat.
Slap Dizzy, yo.
Jonas C.
Yes, yes.
We XYZ International, baby.
I see, but I can't see.
Hello, hate ya. Kwa hiwa hiwala. Holoka pena na wadesta lingana. Nishima hate ya. Kwa hiwa hiwala. Holomufu na cheni embeza kudiala. Hello, hate ya. Kwa hiwa hiwala. Holoka pena na wadesta lingana. Nishima hate ya. Kwa hiwa hiwala. Holomufu na cheni embeza kudiala.
I can't believe it's all in the picture. Kama kakamba kuma voice ifika. Napasa maningi bafuno nipanga teacher. Hisi nyimbo na kubas like a lecture. Baby boy hustler, blood irifika. Bakamba kamba badika wakola chinika. Meba imbapo ni diabwa sifi chitika. Mia mama money making habits, jigga. So why kuzonda ulibena bine. Chima kunyonga nyonga baka nitelaba mwine. Sikufuna kwanga ni mulungwa na nisanga. Ni vini sabama yaji mayona kwa chazanga. Let's choke it up at yali still going places. Nkalufuno vini sako all kind of races. Wazungu machoncholina tuma Indiana. When I jama kongoliva ku Louisiana.
Hello hater, kwa dimwa hivala. Holoka pena na wadesi talingana. Nishima hater, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala. Hello hater, kwa dimwa hivala. Holoka pena na wadesi talingana. Nishima hater, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala.
Hello hater, kwa dimwa hivala. Kutivene wanchisa waduri kila. XY power, voice ya tuchawa. Kumiro bingani mpaka wasara puwa. Muri mugia 1, utiri mugia 4. Mukari pageti, feta ya mba show. Mimite mangisa munga ndire shabalala. Maflozi yonzuna, sweet mbalala. Tisha ina ndise oveka, kiwi. Iwe mungo danda ulalionse, bawi. Na miretera ni new track, zalawi. Simunga tigwire, tipisha na nantiawi. Wose pena picha wani tiamba, TV. Viva duwali kila komu chesti. TV, you are passing pressure, mutupi, BP, Johnny Six, Slap GX, YZ.
Hello, hate ya, kwa dimwa hivala.
Hello,
holoka pena na wadesi talingana. Nishima hate ya, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala. Hello, hate ya, kwa dimwa hivala. Holoka pena na wadesi talingana. Nishima hate ya, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala.
I wish my moms would live to see this. But then again, I guess she would not believe this. I am a hater, I am bungal of these abuses. Drew and you's a slap, diva city zisi. It's no mercy, I find a maulesi. Tunga fike pano peni riri na ulesi. I work hard for this, just like Khaled. My flow so real, yo sound so invalid. Yobo ya kukola ni mwacho kubaira. Netuma seti ni muzati ni kapopaira. Yabana nisekera mambo funo ni jaira. When I'm laughing all the way to the bands.
Tyra.
Coach of the game, call me Half Renner. Butona G's calling me Mwana wa Murena. Hip hop is my country, nyuma maforena. And I hear mwanzo ni sakila, so I just came to say.
Hello hater, kwa dimwa hivala.
Hello.
Holoka pena na wadesi talingana. Nishima hater, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala. Hello hater, kwa dimwa hivala. Holoka pena na wadesi talingana. Nishima hater, kwa dimwa hivala. Holomufuna cheni embeza kudiala.
XYZ Entertainment. XYZ for life. We XYZ in the depth. We XYZ International, baby. Tony C, I see you on board. Rook K.I.K. Gotta get my dollar on this one. Freddy Mugaga.